I say dance my way wait. I am Mr. President here. I'm on your Jesus.
So come on, I don't wanna bend.
So come on, I don't wanna bend. I don't know what you do, wanna bend. When I see my shash, I don't wanna bend.
Bongo, 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 no man.
Tunajari muda so my face. Ugize ugize mwingi wedogo jaja miringi. Ugize ugize mwingi ulesiko maza webimi. Bongo ameachwa na madeni vekoba shulini anasomesha. Bongo kuna msera kuna nera. Bongo chungo kula so kulala. Bongo ugeja mputa na chandala. Bongo upendeza na ujala. Bongo so kama na danga wanapenda. So kama na iba wanapenda. Hata wana uchidi wanapenda. Wanaishi maisha shida wanapenda. Watoto wa kumbiri wanaongoza kwa kucheti. Bongo kushindi ya mpepe usta siku za tete. Kila siku stare. Bongo kuna msela kuna dela. Bongo chongo kula so kula. Bongo kiwa mtu kajwa chocho mtoto kaza mtoto kuna msela kuna choko. Bongo wanaiba wanapenda. So kama nadanga wanapenda. Hata wanaochiti wanapenda. Wanaishi maisha shida wanapenda.
Sigeri ya leo wanangwa tuchezivi.
Chezivi
ya leo wanangwa tuchezivi.
Atuchezivi.
Sigeri ya leo wanangwa tu gande gande.
Gande gande.
Ya leo wanangwa tu gande gande.
Sigeri ya leo tunacheza tu boda 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 boda.
Sigeri ya leo tunacheza kiduku kiduku kiduku.
Sigeri ya leo tunacheza cheza 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 kapiana. Sinkeri ya leo piga makofi matatu. I am Mr. President. I am mwenye jizaki from Molo Chizi. Study, study, study. Amejisikia Morogoro, Dar es Salaam mpaka Mwanza. Amejisikia Arusha, Mbeya, Iringa mpaka Tabora. Amejisikia Kenya, Uganda, Afrika. Amejisikia manager Oscar ya Mr.